ukhawuleka namhlanje ndizoboleka ungandiqheli uyeva khawuleza sukuboleka izolo ukuboleka namhlanje ndizoboleka.